ஹலோ,
السلام عليكم.
الله وبركاته. دول
wala lagu xanuu yar baana in iyo in la yar balaariyo moogtay account-ka
aya aqoonsigaaga i soo dira ku balaari
keen ku dira number kee
13 ever raba 68 ever ever kaak soo tuur
ever sagal
13
haye
ever laba
ever laba
68 ever ever
ayo ma santay
sidan badan walaalkeen.